baby. Baby, baby, I miss you, baby. Najuta kiburi nilichojitia mwenzio, maumivu yamekithiri, sio siri, na wendo kimbilio. Itaniua sio siri, itanitesa ya mapenzi minyo. Kama kosa nimekiri, baby nisamee. Kweza kuriwe kota mama, nona tu kara avijapo na vidonda mama. Umesusa bu na kosara, sweet as sweet love. Nimemisi kukukumbatia mwenzio, apologies and I want you love. Nimemisi kisi nyambeli ni wako jio, cause I want you. G-baby, 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 G-baby. G-baby, G-baby, G-baby. Kila nikilala nakuta ndotoni, G-baby, G-baby, G-baby. Wakufa kuzikana tuendote peponi ni wewe. I miss you baby.
Anahisi kama ndoto, kama shetani ndo alitupitia. Kweli kiburi utoto, hata mimi nilikumisitia. Uja na maji ya moto, ama ndo yanatumwagikia. Kweli mapenzi utoto, ndo inatufunza dunia. Ninakuita tena baby, kukusamehe sina budi. Mimi nisha include makosa yote. Ninakuita tena zilo, usifanye tena kusudi. Nimeamua nirudi tuishi wote. Na vidonda baba,
sababu na kosara.
Silo, silo. You know this love was sent from up above. Apologies and I want true love. Baby, sometimes I wish to have you by my side, cause you know you are my
G-baby, G-baby, G-baby.
Baby, baby,
nisame, nisame, eh.